au sababu mapenzi yashika, au sababu mapenzi yashika, nilichofika mpaka kwenu mimi nikatangaza ndoa uishi na mi, wazazi walikubaliana na mi hata wewe utaki nithamini, hivi kwa nini moyo wangu unaumiza? Farijika kuku nishatara wala sitokwaya kusema kwamba nakupenda sana, ukiniona fara mimi tusema inshallah sababu tu I love you mama, kuku nishatara wala sitokwaya kusema kwamba nakupenda sana, ukiniona fara mimi tusema inshallah sababu tu I love you mama.
See you.